kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bega jimaatat galgale ke sa salama walakka jil ka bega sa sadit meter band 1920 washington dc ra ka dabar saganta fan romo amma jil ka ba radio satellite nal sati marseriti kula facebook kenya ratikan nen saganta kenya urduftan dagge fato ta kenya jalla ta mawkamultan jimaata fulbana kuda sadi barakuma lama fkuda sagal akala kops ethiopia timo fulbana lama barakuma lama fkuda lama kesu mesan kesan ranne modan diti
waldan kristiana orthodoxi ethiopia hirira dilbata dufutwa mero brat dabar sejra mata udu tatamultan dagge fato ta kenya kanudu dubis antu jibe horat
bakatton libya magala tripoli jiratan amalle jarmian gargar sanamoman undakam ne jechurarra ko cimay mata jiru gabasa kenyo duke stati filmin qosad enye finfinnetu matafqiyate bifame jira kanarret gabasa qabna kasumasimo dergagorefu barno tasadar kalam fatumurate garu formula herrega hara umeo kankaleqe tokwolin gafige gesnes niqabna marafo gatumru sagenta kenyatun wolin turajene dagefato tokenya amoduf garatu jibetrebin
ወልዳን ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ቡፈተደለበ ፍንፍኔ ጀለከነን ጅራን ቃሙና ዳዳ ድልበተዱፉ ከነጀቹን አከ ለቆብሰ ኢትዮጵያ ትፍልባና አፍር በረኩ መለማፍ ቁደለም ፍንፍኔ ከሰታ ከሂሪራ ነጋ ባሃኒ ፎአሚቻታ ሲሴቱር ሄሮብራት ጅጂሩሳ ኮሬን ሂሪርቻ ቅንደስ ያርአበክሲሴ ጅራ ካዮን ሂሪርቻ ኩታሌ ቢየት ያዳዳ ከሰቲ ሚዳ ወልዳ ኦርቶዶክስ ይረትራ ወታጅሩ ፎልማ ገለት ሚዳ ሰበባ መንቲፍ ኤኙ ረት ይራ ወተማጅሩ ሞርሙ ፈከታይ ኮሬንሱን ዱበቴ ጀራ መለስካቸው አማሃ ፍንፍነይራ ቶርባንቶ ኮድሮ ሀሌላና ኖ ገምቤላ ከሰትራ ወተሜ ኡጀቶ ተገርጋር ሰናሞ ማለ መገላፈቴ ከምባላልፈቴ ኤምባሲን አሜሪካ ሞቱማን ኡጀቶ ተከሲፍ ኤጉምሰከ ጉዱጋፈቴራ አንጎን ቢየቲ ነሞት ሀሌላ ከነራወተን ቷና ጀለከ ኦልቸኒፍ ሙርቲ ተከዴ ሰንጋፈን ነጀቹ አንዱ ቢማን ኤምባሲ አሜሪካ ኒሃሯን ጆን አይስፔክስ ሰኒሩ ሀሌላን ሱንከራወተም ሚሴንሰ ገሬ ሂደቴ ከሚኑ አከይንታይን ከልብስ ሞቱማና ኖ ገምቤላ ከሌሳ ጀልቀቤ ሸከምቶተ አፍርቶ አና ጀለ ኦልቹ ሳኤፍሴ ከሚሰቶር ባንደርቤ ሀሌላ ራወተሚን ወጀቶተ ጣባ አክሽን አጌንስት ሃንገር ጀዱ ለሚወን ኢትዮጵያ ለመተውን ያደተማ ወጀቶን ጣባ ገርጋርሳ ኩን ከነጀፈማን ሞራ በቀታ ኑኒል ጀደሙጥ ኢማላ ኡቱ ጅራኒ ቱሬ ከረገፈታ ጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ United States White House turse kan ture dollar million allakam umna warana Ukraine if bifagar gar sanken nufsochi gocha jirti White House akayf set dollar million ibala maf million shantam Pentagon ra umna warana Ukraine if akakennam minister imma alammo dollar million ibatokof million afatami tokko kabro bifagar gar san akakennam emejra ministerin hajala United States if minister tisa ገርጋሳ ወራናፍ ነገኘ ዩክሬኒስ ከነፍ ሶችር ጅራቹ ሳኔ አንጋዋ ገሜ ስብልጭን ሲቻቶ ኢፍሰኒሩ ካርማምቶን ፕሬዝዳንት ማ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፍ ዶርጎሙፍ ዱለፍለኖ ግጌሳ ጅረን ኩአን ከለሰ ቀጥሊ ያዳዳረት ፈርሚጭ ማግጌሰኒ ጅሩ ፍለኖ ወጋሩፍ ቱረት እንጅፈቹን ይከበርባደን ሪፐብሊካንትቸ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፒንለ አካንቄ ቀኒሩ አባላንጋ ከቱራን ሰነተር ኩታ ካሊፎርኒያ ካሚላ ሃሪስ ትራምፕ ጎጭጅ ቢንሳፍ ዶርሲሳ ደለጉጀቹን ቀቀን የረው ፕሬዝዳንቱ ማሳኒ ወጋለማ ፎለካ ከሰት የረው ቁጠለም ሶበዱበታን እንጂረን ወጎተ ሰዲድረ ዱል ፍለነው ሳንግጌሳን ራሻ ወሊን ሀሪዮ ቀባጩፍ ኢሱሳ አደባሱ አደን ሰቆረና ገገፈም ጉፈጪሱ ሳኒፍ ሰባባሳን ሂኒማተምን ሀፈኒፍ ፕሬዝዳንቲን አንጎረጅሩ ሂኒማተሙ ከጀዱ ኢማማቲ ሚኒስትሪ ሙርቲ ሀቃ ዋንጅሩፍ ጀቻ ጀዳን ሃሪስ ኡመን አሜሪካ ሄዱኑ ፈረጀቹን ለይዱበታን ቻይናን ማሪድ ኢመደልደላ ባቲ ዱፉገገ ሰሙፍ ጅሩዱረ ሙደመ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊንጅሩ ጋጥቄ ሱፍ ጀቸ ጋቲ አታሪ ፎምቦይፍ ኦምሻ ወንቆና ከብሮራ ድላላ ከንካስቱ ተኡበክስፍቴ ለብሲን ኩንከን አጋም ሀርአድ አበተ ኡዱ ቻይና ሺንዋ አንዮተው ጀቾተ አራራ ቢዮና ዱንያ ራድነግዴን ድሮማን ለማን ለለደልደላ ግዱሳን ጥቄ ሶፍትዌር ካምፊ ፍጣታኒ ቦዳ Ministri Malak Afdu Bhima Kataan Gao Feng Kalesa Kadubatanit, China Omisha Wank on United States Kanaka Fomboyev Atari Bitubarbad Dijeran. Biyone Laman, Marit Madaldala Washington Kesa Tegege Samuf Jiruf Halam Jesuf Jecha Akata Ille Gaon Ipsaniru. Kanenji Jira Mahalek Lensa Ittisuf Kapsan, Balalit Ayara Dret Ayara London Heathrow Dunk of Jecha Nano Sanati. Ayarotanam Malayi Balalisuf Karosaniyu, Drent Ayar Char Abanatole. Kapsaun Kund Drent Ayara Hetro Ra, Fageni Kilometra Shani Ratit Ayarotanam Malayi Sana Balalisuf Karosanitran. Akekisani, Motumam Britain, Gazi Carbon Jeram Garasamit Akain Ar, Akagat Kesu Ibagotuf Jechata Umale, Balalint Ayarotanam Malayi, Drent Ayaricha, Ojisa Edle, Ittifufus. Reuters gabase jira garen qabsaawta kana ka ibset dirent ayyarasun balalit ayyarana male yidanquf mallattore tora balali ukkam suf tarkam fi fudachu sadu bate jira oduna maqamnu kana
karagajistan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta fan romoti Bakatun Libya Magalatro Poli Jratan Ammale Jarmian Gargar Sanamoma Nufin Akamne Jechuran Rakkoch Make Sakajran Dubatu. Mora Bakatota Abu Salim Jedamuf Kabroke Sakan Ninjratan Bakatun Kun Warasan Eganin Akamit and Ragajuru Lehimatu. Galmodawitu Nairobi Ragabas.
Libya Kesuma Magala Gudditi Tripoli Kesabakaton Jratan Ammasale Adesake Sujarajadu. Lemilin Romokologal to Manjratan, Morajratan Kesa Takarakata Jran, Wanyatan Lekang Abnedubatu, Bayan Abdo, Barakumalama Fudeshan, Biabe, Jechamsa Kes, Libya Gay, Amayona, Muratuan Naira Tutajeleju Kes, Akajratu Bata.
Gala the Dipit Rabinus Kesa, then I will sell you to Amukesa Jarana, Akashi Amukesa Bishani Kami, Hong Kong Kami.
Namamekatus in Bakaton Romochis Jratanam.
Allah kata tu ni orang yang tidak berani kerja jadi tu orang yang dibaca entah ni jadi jalan tanis maka kanis TV dikubur TV ini bete anggi tu kos aji deh bahar deh jalan dia tu lebar kerja bete kerja jiran aman tu nama jadi tu orang nama di dalam dia itu.
Simbiran aja jolle kami turuk kos aji dua.
Dikubur TV, waktu tu kos jual dia macam orang kata.
Bakatan Romo Kundavale, Abu Salim Bakajira to Kesati, Egduni Bakatotaran, Sabamergana Momaka Gisis and Le Bata.
Allah Bakatuni Ama, Yuni Bissi, Yuki, Bakatota, Yuri Sadi, Tikanizera Jiri, Bakatota, Yuki, Sudan, Bakatota, Yuki, Amanaka, Yuki, Kumatari, Sumajari, Mandaka Bakacha Jiri, Jakaka, Kaza, Kobauka, Tikanakani, Morocco, Nigeria, and Limata.
Meyamma kamiti jira ture nyata nargatu enyusu singargara me bufata Abu Salim sana kisat.
Ola nyata nargami mikro sakanti ko ori chani ya te imanne te ergata suman jira chika jira jeta.
Ati mati kabda?
Inka bu.
Tole akamiti jira tare chikes?
Shaka jeli ma romo jeli budia deti maji jeli te ikriya jira budia deti ma jira chaja.
Hassan Ibrahim, Dalatan Romo, Barakumalama Fureja, Bia Bakatesi, Morum Abu Salim Kes, Biani Filem Mile Romoka Walinjirata.
Barakumalama Fureja, Batista Galafas, and the Bishan is in Fenon and Janit Chan, the Serena, and the Bishan is okay, who is sitting on the Lona San Kesa, Baraturbe, the Malona Kesa, and you are sitting around in the Kabir, the Nimane and the Sani, Rama Rama, Medajira, Umanikan, Tibida, Lumetanama, Dan Fajerama, Murasa, Rama, or Rama, Maneda Kesa. Karena mo malakan dia ergatan, cara bijan dia, cara bijan lah dia kalau orang ni nama kami bukan. Tapi cara bijan orang dia ni bijan itu dia orang bukan macam orang yang sih kita nasib itu dia bukan macam orang amma, dalam umurah si amma bukan macam orang, mana kita kerja je, kalau jadi kalau amma nama ini saya jadi tiran, kalau nama ini wah kerja tau dia kalau tuh kata amma ni bukan, amma tu berapa kalau tuh berapa kalau amma tu entar kalau tuh kalau macam mana pakai, kalau silam dia lagi Arab dia asma kerja tu dia bukan macam orang, Arab mana hormat dia orang dia mana yang dia orang tuh kerja.
Hagam teh amma murasa nak kesar kejar acu jual kap deh.
Amma baca mana hari amma hari aja rukun kesar mau gak cukup gay. Baca beran le mana hidup lama kesar tu. Tahu nak kemudian ni hidup mana kham dunia ni kham dijam kesar.
Agam teh atau amma baca tuh ni demi tu pergi kesar jiran.
Allah amma ni lama sih rona umrah. Kalau orang negara amma ni asyik baca ni orang di bersih kapan dah iman kapan bakka biraatti dabarsanii nu bira baasanii amma namni as jirru nama 10 caalaan taanu ijoolleen Oromoodha. As malee mana hidhaa 4 keessa ni jira namni keenya ammallee bakka biraa. Wallaahi manni hidhaa keessa jirru dhuma keenyaa namni nyaataa dhugaatii wanti nuyi fidan tokko hin jiru. Balbalarra taa'anii soo dhuganii garuu namni biyya akkuma duraan warra dallaala harka jiru biyyatti bilbilatee tuma kan mana lafa gurguratee mana gurguratee maallaqa arganii tuma kan argate kan hin qabne walumaan nyaatasuma jiraatu kun jiraatu jechuudha.
Hasan mooraan inni hiriyoota isaa waliin keessa jiraatu mana kuusaa akka ta'e himee eegdonnis yeroo yeroon akka fedhan balaan irraan geessu jechuun himata. Baqataan biroo kan mooraa magaalaa Tiripoolii jiru kan keessa jiraatu yaada nuuf kenne Mohaammed Ahmed.
Wallaahi naannoo isaan gibbii akkasi jira. Yeroo danda'uudha. Gaboo hin danda'amu waan takkaallee rakkisaadha poolisiidhaaf eegaa. Wallaahi akka keessa jiru. Maatiinsi magaa jireenya Liibiyaadhaa waliin geessisu hin qabu. Wallaahi kana sana jee waan ibsu hin qabu. Waan ibsu dubbachuu ma dhiisne wal jennaalee. Yeroo nuti dhimmoota gaafannis manni bakka nama deemtu obsaadhaa nama deemtu obsaan hin jenne ilaa gammaa garuu obsaan keenya hin jenne. Ammallee eegumatti jira waan isaan hin jenne waan isaan akka isaan nu godhan isaan nama beekamu.
Mohaammed amma naannoo Tiripoolii bakka Siikaa jedhamu keessa jiraata. Nyaatni fi gargaarsi muraasni nuuf dhiyaatus haalli jiru garuu ammas sodaachisaadha jedha. Kanaafis baqattoonni kunneen gargaarsa gaafatu.
Kan dubbataa jiru isaan ammoo uummata Eritiriyaati uummata Somaalee kana uummanni isaanii kan Awurooppaa keessa jiru gurguddaan kan biyya biyyaa biyya biraa keessa jiru hin dubbatanii. Biqiltoota keenya namni hin dubbatu hin jiru waan tokko eeguu asitti hin gaafanne hin gaafanne isin booda dhaabaa karaan keessan kan haadhaamanii deebii takkaallee argachuu dadhabnee jechuudha. Ni nama gaafannaa deebii tokko hin qabne nama gaafa namni fe'amuu ni jira uummata hin fe'anii nuti qooda keessan qabne mana keenya waan keenyaa keenya waan nama Itoophiyaa wallaallee mana uummata biraan ta'uumatti jira.
Gara fuulduraatti mee maaluma yaaddate gara biyyaatti deebi'uudha moo achuma turuudha moo maal murteeffatte jirta mati?
Wallaahi gara biyyaa deebiillee yaadan qabu gara biyyaatti asitti akka hin deebi'u hin qabu. Sababni biyyarraa itti baane sababa mootummaati. Namni yaadigillee nama jira ammallee jijjiiramni nama jira jaama garuu biyyatti nama dhageenyallee garuu ammallee nama nu ammallee qabeenyi keenya wanti biyyarraa qabne hin jiru warri keenya mana irraa gurgurree irraa gurgurreetti warri keenyallee kan akka malee karaarra jiraatu warri biyyatti itti galu hin jiru waan biyyatti galuudha fedhii hin qabne yoo rabbiin akkeessaa nu baase gara biyya biraa baane yoo ba'u dhabne akkeessatti dhumneessa akkasumas dhumne.
Lolli Liibiyaan keessatti dhiyeenya lafaa jalqabe ammas waan hin dhaabbannee fi UNHCR dabalatee dhaabbileen namumaa kaan biyyattii keessatti namoota gargaarsa fedhan dhaqqabuu hin dandeenye jedhu sababa nageenya. UNHCR garuu amma baqattoota harka hidhattootaa fi mootummaa biyyatti jiranii fi fada barbaaduuf mootummaalee addunyaa tumsa gaafataa jira. Baqattoonni garuu haalli keessa jirru yeroo kan kennisu miti furmaata tattamaa feenaa jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Fiilmiin qoosaa artisti Olii Nagaatiin qophaa'e dhiyeenya Finfinneetti uummataaf dhiyaatee eebbifamee jira. Taatoon tokkichaan akka nam fakkootaa adda addaatti taatessamee jedhamee jira. Fiilmiin qoosaa kun dhimmoota siyaasaa hawaasaaf akkasumallee dhimmoota dinagdee akka of keessaa qabudha kanneen argan kan dubbatan. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Artist Olii Nagaa gosa artii qoosaa yookaan ammoo koomediitiin waggoota 20 oliif abbaa lataa yookaan ammoo Admaasuu Biraanuu wajjin ittiin beekamaatiin ture qoosaa haaraadha kan inni tibba kana qabateetiin gadi ba'e. Artist Oliin qoosaa mata duree isaa abbaa dhibbaa jedhamu kanaan dhimmoota siyaasaa hawaasummaa dinagdee fi kanneen biroo irratti xiinxalee qeeqeellee jira.
Maqaan diraamaa koomedii diraamaa koo jarraamu Heloo Abbaa Dhibbaa kan jedhudha. Heloo Abbaa Dhibbaa ni uummataa dhiyeessi amma irra jira jechaadha.
Abbaan dhibbaa kun abbaa birrii dhibba qabu moo abbaa loon dhibba qabu? Maal dhibba?
Abbaa birrii dhibba qabu.
Dhibbi kun maali? Qashii isaatu guddateetiin jennaan immoo iccitii addaa qabu.
Iccitii addaa qaba abbaa dhibbaa barbaada. Iccitii isaa kanuma egaa keessa gallee diraamaa isaa immoo nama daawwatetu hubata. Helu abbaa dhibbaa jechuun namicha tolee abbaa dhibbaatiin jira. Kanaan seenaan isaa kan jalqabu jechaadha.
Qoosaalee meeqa of keessaa qaba walumaa galatti? Eenyufaatu immoo qoosaalee kanneen irratti hirmaate?
qosale afuri fi yadanno artista di masuran wabalata ya ko yero dira wajini ojinni yero gawaba giddo to pirara be gaddeke santure tokku yadanno wabalata ti yadanno wabalata isaduli kesale yadadira acting kan kesatil mate olida bolid makan kesatil mate olid namalamas namasadi sai kesatil mate ra
hello abari ba maltade maltade batte
itu kok kena Facebook ini
ayo Facebook kena Facebook itu tuan gede barakan akam dana putih dan tiga
ya kisih nak kerja tarik ya tak kerja matahari rabu Facebook ini kena like goreng ini share goreng posti goreng itu pun kok Facebook ini abis dah abis di itu fayya damta yo itu fayya damu galal te siguba wabu kita jadi lah Facebook ini tak kena
Artist Oli Naga Osaka kana kanini kopese kopasa namalamalle sadihille te ofi wolin hasahati abemsi namni tokotate le garagara bakkabu etinin hojjechu kuni technology camera fi computera heddu wal tatate elle kan fayyedamuda jechudan hirmatonni gidugala ada oromotitti e bakana ratti argamanit saganta kana ebisan radio sagale america fi humanity ninjuru kanen ebasi bi kana ratti argamanit dawatan kesa takka gazet estufi ogetti promotioni masarat daba wan tajjab de hala kanani siti
wan jaybati ojine kana arti romo kesetti baratamne namatokoni tatati namsadi ojechun himbaratamne wan addati tel qabarate chaada onni kuni kana kesetti mod amsawani ni qabanne walin hojjechu tokotaani waldandani amalani swa hunda wan ni qabu gamatokoni rakina tokon qabachu danda gamatokoni garu waldandenya kamtelino jechu kadandenyu damsa ke sakana fulade nak tole tokko kanada gama bratin immo ega taanit molle hoje gachu ke satis wanto tajran tagasise tijra gama bratin siyasa qaba arti qaba ada qaba afan ni fi wanto tagaragara qaba kan hoba ejrecha
sidi qosa yokan amma comedy hello abba dibba jadametin mogga fa me artist oli nagatin qoppa hegana ijoge satin akkanu lalani ogeetsa theatre fi filmi obbo dima abarralle radio sagale america ratta ferera
aje ogesati nan kallati lamasadin allale baise wangari wana rato konarge mali dafi ko jini ro fanan ro jetam wan wal fakkat e kan garagalti fayda indi kun wana ara daga narge wana nargu kun mali dafi teknika kamera teknika naum tokko walin tesani jotokotti haso sisu fakkati kuma nam tokko to namalamaste sajiste hogga tabatukun ba ise kannama ajaib sisu gara fon ratu technology na kana kona fagudatu wan san arguna hara dana fi ko sa fakkata garu irga gudda ta irgan sun tokuma ummata kenya ti tokuma ummata romoti wan gudda kan qawda irga gudda kan dabar sawta na geccha
artist oli naga hoji kan hojjechu kesatti bu abahin dinagde gare dan waltum sani walin hojjechu ratti dan qaba e akaitti umi rakkon guddin dabe qancaru arti oromo akka wambar badan yerotti qabatani tinin himbane fille bu abahi ta usa kasa halu makanan mali yutanan kana singenne kana hundula le akka yadarratti na kennu barbada danille dama
yoni jalalle tinno lafe me kana direfadu kan sirefadu jiraati ilalaati na gursa biye ke zetti wari dagaajetan biyan baati wari dagaajetan ittin fe isinitta garfise arti oromo ofis guddise isinis kabachise kanan barbada na cina dabadda wambeetani wandende sanin isinin jira
sidi kana yokana mo qosa kana amma hala kamini hawasni argachu da kan de
sidi kana amma yero yotti mattan sura tinnonu rakiseera muktar ko mali fi sidi ni ko popita wa bayita amma akasini martin comedy kana gadi sura fi nanno oromiya dalle nanne cinema ina gadi sura wi yade comedy addaddati wannata ebi cinema ma tan akka worra film ilalu tin tiketi dan nanne agarti samale amma sidi tiyo mattan sine gatini ojjenne fi sidi ni gatini ti gurgurro kinge tin ti boyennu tokko walti yunnu fu rubi itti ojjenne nu finde biso yo sidi mattan sine kana fuldura tinguna daru ammana nonne amma biyalati le de mina gasi fadda jida da kaba amni sponsor anu godo jiratan adara adara silinjira
gaba sa radio sagale america ti kindai muktar jamal sinfinera
kada gajirtan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta fan komoji Thank you. kada genyef kadu biznerra kopi arrake satti darga gorefu barno ta sarar kala mafatu murate garu formula herrega hara umeu kan kaleke tokko sinidesina wallaga baha ana sibusre ke satti kadalate guddate barata tole fiqadu aga mana barno ta sire sarar ka tokko fat kutasa de tfatti qabti giddu galesa ibake sa sagaltami ja fidudan dorgome mana barno ta bulti adda waldami somoromia dura ka dame gudar jirut acci bodammo kana dama jirutti sadar kala maffa barate barada bred bifame jalanitu asosisi
barata tole milkaina tokko argatte marsariti hawasar jiran senake arge jalqaba bagagam
haye sinise galatoma jechum barbada
formula herrega hara argate jeda maina targite sun
jalqa barratti mata dureinsa afaan ingiliffaati yoni sittu barbaade how to find the value of trigonometric function without the use of scientific calculator jeda yittisa yoni afaan oromootin sittime akkaata itti jati trig warra jedaman kana oto scientific calculator in fayyadamin akkasumatti harkaan hojjechuu dandeenya kan jedhuda akkuma beekamu gatin value kuni yeroo danu yo scientific calculator itini hojjenne yookaasimmoo gatiinsaa suni yeroo danu kitaabilee herregaa yookaan immoo fiiziksii karaa duubaatiin maxxanfamanii jiru yeroo danu jechuudha. Foormulaan kun nama dalagame kuni faayidaansaa sana hambisuufidha. Kan inni gargaaru saayintifik kaalkuleeterii fayyadamuun hin barbaachisu foormulaa nama argadhe irratti akkasumas immoo gabatee vaaliyuu sana karaa duuba kitaabaatiin maxxansuun illee kana booda hin barbaachisu jechuudha. Akka kanaati.
Maaliif yaadde kana ati?
Tokkoffaa rakkinuma sanarratti mudatu ni jira yeroo danu scientific calculators warri jedhaman kuni qormaata irratti neeyyamamanii dirqama immoo warroonni value sign cosine tangent jedhaman kun immoo qormaata irraa fiziksis ta'ee herrega irratti nafanii isaan kun rakkina isaan achirratti mudatan sana hambisuuf jecha formulaa kana amma kalaqeera. Lammata immoo formulaa kana kalaquuf kan na kakaase manni barumsaa bultii addaanii mana barumsaa seenaa qabu kanatti baradheeni waan gaarii tokko hojjedhee ba'uun qaban jedhee waan ittiin mana barumsaa kana sirriitti yaadadhu achumaanii tattaaffii koo nan eegalee sana booda amma kunoo gaafa waraqaa ragaanaa kennamutti sanarratti hojjechaan ture jechuudha.
Kanaaf egaa amma ijoolleen kaalkuleetarii sana bitachuu hin dandeenye yookiin argachuu hin dandeenye. Qormaata irrattis fudhatanii seenuu waan hin eeyyamamneef akka isaan kanaan gargaaraman yaaduu keeti jechuu.
Eeyyee faayidaansaa inni guddaan sanadha gabatee sanarree karaa duubaa maxxansuun hin barbaachisu lammata immoo yaaduma saayinsii keessa jiru saayinsiin amma waayee weevii kuni waan baay'ee ilaallata akkaataamti reediyoon kun ittiin hojjetan weeviidha. Haaluma itti yeroo ammaa kana hawaa kana qorachuun irree wantoonni akkas akkasii bifa weeviidhaan sanuma qorachuuf illee keessa deemanii maal akka fakkaatu sana qorachuuf illee waan gaariidhaan jedha foormulaan kun.
Gaafa kana jalqabde ati kutaa meeqa barta jechuu?
Kutaa 11ffaa xumureen ganna bara darbe jechuudha. Manni barumsa bultii addaa ganna barattoonni maatii biratti akka boqotan godha. Ganna sababii dubbisnuuf qormaanni biyyaalessaarree fuuldura sababii jiruufi. Otuman dubbisuu yaanni isaa kutaa 12ffaa boqonnaa 1ffaa maal jedhaa sequence and series jedhaa qophiima barattaanuu fi sana dubbiseen gaafanii kana maal ta'a yoon gara tirigii sanatti deebise jedhee isan kutaa 11ffaa boqonnaa 9ffaa irratti baradhe waa'ee trigonometric functionii kana gaafan deebisee isa sanaan hojjedhu gara formulaa kanaatti irree ba'uun danda'e jechuudha.
Dandeetti addaa gosi barnootaatti hin qabdu maal?
Fiiziksii illee dandeettii isaa nan qaba akkasumas barnoota kamiyyuu hin tuffadhani maatiksii sirriitti nan jaalladha akkasumas barnoota keemistirii hunduma irratti dandeettii nan qaba.
Waan kana qorattee bira ga'uudhaaf akka barataa kutaa 12ffaa jiru tokkotti wanti si gargaare maal?
Jalqaba akkuman yaadirmeessaa dhiyeessee foormulaawwan tokko tokkotti dhufeeni barsiisaa mana barumsaa bultii addaatti barsiisan barsiisaa Margaa Amaaraa kan jedhamanitti nan ergee isaan yaada tokko tokko naaf kennanii achumaanii ilaalija kutaa 12ffaadhaa qormaataaf qo'achuun ni jira kana biraan immoo kana hojjechuun ni jira. Isaan yeroo isaanii dabarsanii iddoo hanqina qabutti isa kana sirreessinaan jedhu ofii isaaniillee idishinii isaa kan kanas ta'ee akkasumas yaadawwan sirrachuu qaban hedduu na gargaaranii jiyashani olif ergi ilaalani gara dipartimentiitti dabarsanii dipartimentiin mana barumsaa keenyaarree miseensota dipartimentii sana uffaana ta'anii naaf ilaalanii waannan sirreessuu qabu sinisteera tokkoffaa gaafan kutaa 12ffaa baradhu erga xumurree naaf kennanii yeroo boqonnaaf sinisteera sana gara manaan galuu dogoggora isaan achirratti kana sirreessi jedhanii naa kennan achirratti sirreesseen sanaan booddee gara isaanitti deebisee achi gara yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii itti naa ergan jechuudha.
Maaliif gara yuunivarsiitii Adaamaatti erguun barbaachisa?
Wanni kun yaada haaraa ergi ta'ee namoonni iddoo sana jiranii lammiileen alaarree kan iddoo sanatti dhufanii barsiisan ni jiru. Akkasumas immoo namoonni dhimma herregaa irratti bal'isanii hojjetan qorannoo garaagaraa hojjetan iddoo sana sababii jiranii fi akkasumas immoo warroonni applied mathematicsiin iddoo sana sababii jiru isaan sun illee bal'isanii yaada kana dogoggorasaas ta'ee akkasumas immoo kanaan dura yaanni akkasii weebsaayitii garaagaraa irra jira jedhanii walumaan faana qorachuuf jecha iddoo sanatti ergu yeroo danuu kana dura barattoonni foormulaa akkasii ni qaban jiru irra caalaa isaantu waliin ta'anii hojjetu mana barumsaa bultee addaa kana faana jechuudha.
Kanaaf dhumarratti foormulaan kun kan kee ta'ee jechuu?
Eeyyee dhumarratti ergii isaanis qoratanii yaadawwan karaa garaagaraa barreeffamaanis ta'ee akkasumas immoo haqeeni ifiikos akka pireezenteeshiniitti dhiyeessee fin ture bal'iseerree fooyya'u qabu erginaa kennanii booda dhumarraa difeensi PhD fi dhiyeessan faana naaf qaban sagantaa pireezenteeshinii sana achirratti dhaqee dhiyeessee lammiiwwan biyya alaa sunirree koomentii gaarii naa kennanii fiidbaakii isaanii yuunivarsiitii sanaaf kennaniin immoo yuunivarsiitiin waraqaa ragaa naa kennanii akkani lookaal joornaalii akkasumas immoo intarnaashinaal joornaalii irratti illee maxxansu rikoomendi na godhanii turanii isaan kan koo ta'ee naa mirkaneessanii jechuudha.
Afaan maaliin dhiyeessitu?
Kanaan dhiyeessi afaan Ingiliffaatiin ture.
Amma gaa maatirikii fudhatteetta kutaa 12 qormaata maal argatte?
Safara kana hundumti hin beekaa qabxiin akka eegne miti keessattuu cittii duuba isaa jiru beekullee baadhu akka ilma oromoo tokkotti gaafa yaadu dhugaaf taanaan qabxiin nuti eegne qabxii sana miti aankoollee akkan qabxiin akkan eeggadhe miti garuu sanumaanillee qabxii gaariin fidee 555 fedeen ture.
Amma eessa seenuudhaaf yaadaa jirti?
Kaayyoon koollee biyya alaatti barachuudhaaf fiildiiwwan ani barachuu barbaadu akka carraa ta'e biyya keenya keessa waan hin jirree fi aerospace engineering kan jedhu yuunivarsiitiin biyya keenyaa tokkollee hin barsiisu carraa sana immoo ammaaf argachuu sababii hin dandeenye fi ammani furmaata an qabu iddoo kanatti yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaa galeen iddoo sanatti kompiitar saayinsii engineeringii kan jedhu fiildii bareedaadha akka yaadutti isa sana achitti barachuu hin barbaada.
Biyya alaa dhaqee maal barachuu hin barbaada jettu?
Aerospace engineering kan jedhu dhimma hawaa irratti kan qoratu jechuudha. Barachuun barbaadaa maaliifi tokkoffaa haalumti biyya keenya keessatti gaafa laallu qorannoon hawaa sadarkaa 0 irra jira jechuu nan danda'a. Lammata immoo wanti hawaa kana wal qabatu dhimma Oromoo faanallee yeroo itti wal qabatu ni jira. Fakkeenyaaf dhaha Booranaa yoo fudhannee qorannoowwan garaagaraa irratti ammammaa hedduu adeemsifamee jiru. Inni suni dhimma wannoota hawaa keessa jiran garaagaraa wajjii wal qabata isa sanarree qorachuu nan barbaada. Maaliifii ani kana durarree asoosama tokko barreessee nan jira yaa'u maxxanfamuu baatuyyuu sababii hanqina maallaqaatiin akkasitti kaa'ee jira. Dhimma afaan Oromoo kanas nan dubbisa kitaaba seenaa gaafan dubbisu dhaha Booranaa kana nan arga durumaa kaasee inni kun immoo hawaa faana sababii wal qabatuu fi waan hojii garaagaraa wajjii wal qabatuu fi sana bal'isee qorachuu nan barbaada. Ammaaf garuu sababii carraa sana hin arganne gara fuulduraa yoo carraa hin argatte gara sanaatti deebi'u illee na yaalan jedhee yaadeen jira.
Waan garaa koo keessa jiraa yoon dubbadheen barbaada jettu maayin?
Jeneraal Taaddasaa Birruuni nama baratetu mirga isaaf farmachuu danda'a akka jedhanii lammiilee Oromootiin ijoollee Oromootiin cinaa baradhaa jechuun barbaada. Kana malee immoo abbootiin qabeenyaa akkasumas immoo diyaasporaan biyya alaa jiranii ijoollee Oromoo sababii hanqina qabeenyaatiin akkasumas immoo maallaqa garaagaraa dhabanii daandii irratti kufanii akkasumas immoo barnoota isaanii addaan kutanii jiraniin deeggarsa garaagaraa akka kennaniif hin barbaada. Barattoota Oromoo carraawwan barnoota biyya alaa argachuuf illee fakkeenyaaf kaffaltii garaagaraa kan onlaayinii kaffalamu sanarree amma yeroo itti hanqina isaanii qabnu jirra qoramuudhaaf illee nama nuu kaffaluu dhabne isa sanarree akka ilmaan Oromoo biyya alaa jiran kireeditiis ta'ee karaa garaa garaa kaffalanii akka gargaaran aanta koo dabarsuun barbaada.
Barata tole fiqadu aga milko minar gatte baga gammadden jeda gafif devi kana heddu galato
war bio en after tani charra kana na kenne kesani buddajinan galato sarta
university science and technology adamarra waye kana hayudu business ndi kamna dagge fato to kenya kibta ta esina amma nagas amma saganta fana maratu tibba the voice of america